It's a love story.
The responsible music.
Future.
Ling Loy.
Edema Misha.
Kazi wanga lo limba.
So tandazela, just tell me that you love me too. Ni mundu, nangu tulala kani mumani.
It doesn't mean I have to in a money. I'll never mean to hit you in a na-na-na.
Ni mundu, nangu tulala kani mumani. I'd rather die, mommy, without you. We belong here, me, my baby girl.
Niziva ni malako, apenangu ni machimwa. Kuuza mau, hene safunika kumtima. Kuchita vindu vene vikubaba kumtima. Na papa takuliwe na chimwa ina mesina. Kuri vindu vinangu veni machete suma ziwa. Suona awa wandu wa mafuna tiambani. Mambela moshe kumtima wafuna tsonde sane. Bati baby boo, haya mau ni yako. Haya mau yene ni kuuza ni yako. Ni zako, gatuza uzako wanzako. Uziva wandu suwa mafuna pene parirafu. Wazaleta toleta leta vingale tafu, pati kumtima kwako salisele. Vene wazaleta vaposa samverele. Hii ni love passion iwe ni kwirilile. Na kupapata hapa ni kwirilile.
Uye sitandwa sami, umpilongi yami. Uye sitandwa sami, just tell me that you love me too. Uye sitandwa sami, umpilongi yami. Uye sitandwa sami, just tell me that you love me too.
I never met a hit you, mommy. I want you to know that I've now changed.
I promise you, kutiniza kukonda. I assure you, kutiniza kutenga.
Promise you, kutiniza kutenga. My, assure you, kutiniza kukonga. Manzi ya moyo wanga ndiwe.
Tulala kai for mami, yeah. Vele di muntu wawe. Nangu tulala kai for mami, yeah. Vele.
Uye sitandwa sami, umpilongi yami. Uye sitandwa sami, just tell me that you love me too.
True love,
huh? Uye sitandwa sami. Uye sitandwa sami. Uye sitandwa sami. Just tell me that you love me too. Ni mtu ole. Nakutulala kani mumami.
Ling Loy.